Adiós, Morán.
Black Market Records.
Opsi. Sabes que vengo igual y cam. I want to go now. Kila goodbye siniki donde wezi shonwa. Kandero sipo kuwa rade sita gongwa. Buda takuka uki badi tutasonga. Ndoto ni mingi tumebeba tuwezi choka. Kamzazi alikulea mwana ukatosha. Aminia, aminia basi wache pressure. Aminia, aminia shinski si alisema. Maisha rough road inachokesha bones. Ule gizani lakini utacheka don. Bada kicheko kilio highs and lows. Shikilia, shikilia, that's how life goes. Amini grace your God, that's how life goes. Amini grace your God, that's how life goes. That's how life goes, that's how life goes. That's how life goes, that's how life goes. Amini grace your God, that's how life goes. Amini grace your God, that's how life goes. Amini grace your God, that's how life goes. That's how life goes. That's how life goes. Unapata dema na kamna na stena na go. Na nasa obenye ulimpeleka Kiambu Road. Kila weekend mliko mnashindanga haba nose. Buda sijali, that's how life goes. Ripewe stress na kukosa nyama kia Michael. Kuliko kukonda na kujistress do a way remote. Vitu zingine lembe kata ningini remote. Najuta, najuta, najuta ni same edibles. Na kama navuta sinkia ni my illegals. Tattoos kwa mwili nimechora can't tell it all. Na booze kwa wingi juu nishindangwa kuditox. Society na nyinyi you guys are not my people.
Yeah, you know my people. I was born in a small town. Dust on my shoes. Mama's voice in the kitchen singing old blues.
Amini grace your God, that's how life goes. Amini grace your God, that's how life goes. 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 Amini grace your God, that's how life goes. Amini grace your God, that's how life goes. Amini grace your God, that's how life goes. That's how life goes. That's how life goes.